ra'iisul wasaaraha waddanka Britain ninka lagu magacaabo Keir Starmer ayaa haddii sheegay in dalkiisa laga yaabo inuu ciidamo military geeyo Ukraine hadii loo baahdo isagoona Carabka ku adkay muhiimada ay leedahay in la sugo amaanka Ukraine si loo adkayo amaanka qaarada Europe guud ahaan gaar ahaan Britain. Tani waxay ku timid maqaal uu Starmer ku daabacay wargeyska Britishka ee lagu magacaabo The Daily Telegraph isagoona ku nuuxnuuxsaday in London ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dammaanad qaadka xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Zelensky ee Kiev oo laga yaabo inay ku jirto in ciidamo loo diro. Starmer waxa uu intaa ku daray hadalkiisa inuusan si fudud u oran hadalkan, isagoona shaac ka qaaday inuu garowsan yahay in mas'uuliyadda ku dhaxayso haddii ciidamada Britain ay khatar la kulmaan, balse waxa uu tixgeliyey in sugidda amniga Ukraine isla mar ahaanna xaqiijiyo ammaanka qaaradda Yurub iyo ammaanka dalkiisa. Waxa uu sidoo kale intaas ku daray Starmer inuu doonayo la kulmitaanka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka maalmaha soo socda si ay isku dubridaan arrintan, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska in British ay door gaar ah ku leedahay xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Yurub iyo Ameerika. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta oo Talaado la filayo inuu magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Al Sacuud ka furmo wadahadal la doonayo in lagu soo afjaro gabi ahaanba colaadda saddex sano ka dhex hoganeed dalalka Ukraine iyo Ruushka, taasoo intay socotaysan gaarin labada dhinac guul wax koolaha la taaban karo, laakiin beddelkeeda waxay khasaarooyin tirabeela oo aan xaddi lahayn u soo hooyeen dadka shacabka ee ku nool waddamada Ukraine iyo Ruushka.